Moyoni, jene chaloni, nimebarikiwa, metoa chini, kanipa thamani, jawai na jami, nimebarikiwa. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe, ninalinga kwa nawe, inanavimba kwa nawe. I feel peace in my heart, toka nipo kwa nawe, ninaringa nkwa nawe, tena na vimba nkwa nawe.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jambo mama, habari gani, we ni mzuri sana. Since I saw your face, English figure, shape on by my pions me jiga. No tattoo, no ganja, no cigar, aruf perfume, chumbani ni tiba.
Mama mi, mama mi, mama mia, menishika pengine shonya. Baby mi, namani moyonya, nyamani, nyamani.